msiko, uwe na msiko, bongo kama New York wila, uwe na msiko, na msiko, uwe na msiko.
Ona maisha ya bongo anavyotisha, afadhali ya jana kila kukicha. Hatuna hata muda wa kupumzika, kama vikatu ni mbele ya walonifika. Oda kijana bongo anavyovaa, cheki pozi zake jinsi anavyoka. Amechoka kachoka kachaka, jitume ipo siku utafarijika.
One day, one day, one day, one day.
Najua ipo siku moja,
one day,
tutabadili mboga.
One day,
walio tudharau,
one day,
si watatue simu.
One day.
Tunateseka wote tunasurubika, hatujawahi kupata raha kabisa. Tumetoka home kwa kutoroka, tumeacha wazazi wakilinishwa.
Tukandika ujumbe wende posiku, maisha yetu hatajapata nafu. Tunakokwenda hatupati wika tu, twaomba baraka za wazazi watukufu.
Tunakokwenda naelewa jalari, kama tukifuata japata bari. Kuishi mbali na uzi hatujali, lengo letu kuishi maisha kifahari.
Hari si shwari kamari, nacheza bila daftari. Kama una kili kambali jasari, muda watari umari. Woni hatari ajari kiza sali, hari haiko shwari ya bidi kukambali.
Ona maisha bongwa na vyotisha, afadhali ya jana kila kukicha. Hatuna hata muda wa kupumzika, kama vikatu ni mbele ya walonifika.
Oda kijana bongo anavyovaa, cheki pozi zake jinsi anavyoka. Amechoka kachoka kachaka, jitume ipo siku utafarijika.
One day, one day, one day.
Najua ipo siku moja,
one day,
tutabadili mboga.
One day,
walio tudharau,
one day,
si watatue simu.
One day.
Ai, aro wewe, Dakota Kifaru, Asili Maile, 20 power, Dakota.
The man spirit is still walking, 20 power, Sacha,
Walove.
Tuambukizane furaha kwa sababu sio ugonjwa.
Muziki mpaka kitani kwako na chunkysupply.com.
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupply.com.